Mani zemba, zemba. Mwina futo ni status, status, status yanga. Mwina ukufuna fake wa kutazi kuyuza niti change bus. Kuma uka nali safe tingate kusinda niku yamba za. But still ni weyo matype. Mwati ni makuganiza ufuseri. Zoma kamba kamba zako sekala week. Kuma futo sinave alibesi. But still ni weyo matype. Mwati ni makuganiza ufuseri. Zoma kamba kamba zako sekala week. Kuma futo sinave alibesi. Yango sala exposure, exposure. Kuti nyimbo zanga zizi feka, feka. Mwali ine na kutema, tema. Ukalewa anga hey. Yango sala exposure. Kuti nyimbo zanga zizi feka. Mwali ine na kutema. Ukalewa anga. Iwe malita, iwe malita. Iwe malita, ukalewa. Sa popo, you locked in my mind, ni kuluza makonzo. Reason why you hate me, sini kuvesa popo, popo. Hey, I know you are beauty, komano baby prezi. Nifuna kale wanga, usinde kale queen. Nipusha geni zanga, ni kale wako king prefer. Hey, yango sala exposure, exposure. Kuti nyimbo zanga zizi feka, feka. Mwali ine na kutema, tema, ukale wanga. Hey, yango sala exposure. Nyimbo zanga zizi feka. Mwali ine na kutemwa. Ukale wanga. Iwe malita.